a prayer for you, mama. You know I love you, sweet mama. On the beats. Fresh King, you know. Special dedication to you, mama.
Magazi kakuwandi kakumazi. Obulu njibwa nekala njikwe watole laboti. Mewe nalaga wa mama, silifu na yo mulala kusinga. Evi ganye nongolola, awaganye nonteleza, jimuja wa kusinga. Oliocha mama, jeno njia bulamu, usanyuke kwa mama. Oriotie yo mama, jeno nchetenkanya, usanyuka kwa mama. Ene mili mufuyi ya nalusibe, tukola na boba tusembia. Mambo lichambalo chape, echitakura muwanana. Sanyuri ange kwe kula wango mwenya, yegowe kagwe nina. Dimuja wako kiro bulunji mama, onana. Oriocha mama, jenu njia bulamu, usanyuke kwa mama. Oriocha yo mama, jenu nchetenkanya, usanyuke kwa mama. Yegwe mama, na wanzibiri za maso. Yegwe gwendaba, yegwe katonda wokunsi. Chongamba chinkola, siku tengua. Magezi kakuwandika kumazi. Obulu njibwa, nekala njikwe watolela woti. Oriocha mama, jenu njia bulamu, usanyuke kwa mama. Oriocha yo mama, jeno nchetenkanya, usanyuke kwa mama. Oriocha mama, jeno njia bulamu, usanyuke kwa mama. Oriocha yo mama, jeno nchetenkanya, usanyuke kwa mama.